keep them shyly.
Sorry, putting Galumi Salayo, Morty Petsumun to Ami. Mahuzi on a little Melissa Mengayo, so Salvin in Galunki Besem Shaeli. Galunki Besem Shaeli. Galunki Besem Shaeli. So Salang and Mumbam Shaeli. Mahuzi on a little Melissa Mengayo, so Salvin in Galunki Besem Shaeli. Galunki Besem Shaeli. Galunki Besem Shaeli. So Salang and Mumbam Shaeli.
Ngikufonele kuthangwa ngifaka voicemail wathi ugeza ubungekho. Ngikufonele izolo ngifaka voicemail wathi ugeza ubungekho. Kanti uyazi deep down uyajola, kanti uyazi deep down uyangona, kanti uyazi ebusuku uyayithola, kanti uyazi emini uyamondla. Uvalela amafethu emzini wami, ngathi khona kona ukwenzanile. Ngathi khona kona ukubhayizisa, bengazi ungazi ungenze kanje.
Cela ungigibeze mshayeli, cela ungigibeze mshayeli. Sohlala ngemumva mshayeli. Makukuthi yona ndlela okumele sihambe ngayo, sothandweni ngicela ungigibeze mshayeli. Cela ungigibeze mshayeli. Cela ungigibeze mshayeli. Ngizohlala ngemumva mshayeli. Makukuthi yona ndlela okumele sihambe ngayo, sothandweni ngicela ungigibeze mshayeli. Cela ungigibeze mshayeli. Ngizohlala ngemumva mshayeli. Ngisacela ungigibeze.
We mshayeli angikhulume nawe, yine ngathi le ndlela soyihamba sibaningi. Angisimandi mina isithembu, angimandi masibathathu. Wemshayela ke ngikhulume nawe, yine ngathi le ndlela soyihamba sibaningi. Angisimandi mina isithembu, angimandi masibathathu. Lalela baby, mina nje ngiyaxolela, inkinga ukuthi ingqondo yami ayidlulisi.
Cela ungigibeze mshayeli, cela ungigibeze mshayeli. Sohlala ngemumva mshayeli. Makukuthi yona ndlela okumele sihambe ngayo, sothandweni ngicela ungigibeze mshayeli. Cela ungigibeze mshayeli, cela ungigibeze mshayeli. Sohlala ngemumva mshayeli. Makukuthi yona ndlela okumele sihambe ngayo, sothandweni ngicela ungigibeze mshayeli. Cela ungigibeze mshayeli, sohlala ngemumva mshayeli, ngisacela ungigibeze.